Ano la manyani Ukona na magunjani Yege, yege Ege ungulate utana la selali Ano la manyani Ukona na magunjani Ukoba
umuqaphelumda nikhuliswa kanjalo kubalulekile uxolela umuntu ndafundiswa njalo ubulisa noncumela omnye umuntu zimpawu zothando uvuyela noqhwabela omnye umuntu nolikwaluthando nandingumtshana kamlusta nobanele kunye nothando omalume bam anawuxoka banikile inkxaso bamelwane bam bayaziqenya ngamo nomathami bani nawe bam uyakhanya ngoba ndisisibani banyanisile xa bethi nothi yonke into ifuna imali umampemfu umakhulu wami bengenayo imali njengenxa yothando lwakhe nanamhlanje nikamlibali undifundisile ngenxa yakho uthixo ndiyamazi ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani ndisaluka wam thetha umthasko uwevuka nam umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo
yeke yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona namakunjani yeke 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 yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani Ukona na magunjani Ukoba
Pilelanina, dimelenina, benzelanina.